anokomo ba ga 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 apesama anokomo ba apesama anokomo ba ga 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 apesama anokomo ba apesama babango dante tepa lela lela sika pasama bakelo bakelo nina lela lela sika pasama anokomo ba ga 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 apasama anokomo ba apasama anokomo ba ga 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 apasama anokomo ba apasama kabamu dapeto pa lela lela sika pasama bakelo bakelo nina lela lela sika pasama anokomo ba ga ga apasama anokomo ba apasama anokomo ba ga ga apasama anokomo ba apasama.